Chigereke ebigezo mu ggwanga Uganda, ekiyitibwa ekya Uganda National Examination Board UNEB, kifulumiza ebigezo ebyava mu ebyo ebyabasiniya eyookuna bye baakola mu mwaka oguwedde ogwa 2025. Abayizi abawera ddala 43,163 abaatuula ebigezo bino ku bifo ebituulibwamu ziyite center number 39,975 era ng'olwaleero ebigezo ebifulumiziddwa mu butongole. Abayizi bano kuliko 22,249 nga buneno ba bulenzi, ate ab'obuwala 22,778 nga buneno ba buwala. Kakati okusinziira ku bakulu okuva mu kitongole ky'UNEB, baloopedde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza Jane Katamu Museveni, babadde nga bafulumya ebigezo bino wali mu kagoba pulezidenti Nakasero. Abakulu okuva mu UNEB batubuulidde tewabaddewo enteekateeka y'okulaba ng'abayizi bongola okwetegereza obulungi ebibadde bibasomesebwa, era ng'okusinza ku ssenkulu w'ekitongole kya UNEB Daniel Nekroch Odom, bwabadde ng'afulumya ebigezo bino atubuulidde nti wabaddewo okukola obulungi eri abayizi ab'obuwala ne kukugeraganya n'abayizi ab'obulenzi, era nga abobuwala basobodde okubanga ebyo tebasinga masomo agasinga naddala Olungereza.
We have reported that the females performed better and you can see the graphs, there is some gap between the two curves. Similarly in Christian religious education there is also some gap, particularly at the A and the B levels, but the other subjects they are really very very comparable. What we can also see from these graphs, Mama, is that in most almost all the subjects we are seeing normal distribution of performance, with the model or the majority, the largest number of our candidates scoring at C level. This can be seen in all the figures that we have given up to figure 10.
Era oluvannyuma Daniel Nekroch Odom asinzidde mu kufulumya ebigezo bino n'alwoka ategeeza nti abayizi abaliko obuli mu mibiri gyabwe ku mulundi guno beeyongedde nnyo bw'ogeraageranya n'omwaka ogwa 2024. Atubulidde nti ku mulundi guno ekitongole ekigereka ebigezo mu ggwanga Uganda kyawandisa abaana abaliko obuli mu mibiri gyabwe 78, era nga kubona kuliko 3,200 ba bulenzi, 3,666 ba buwala. Agamba nti bw'ogeraageranya n'omwaka ogwa 2024 wabadde kuyongera kw'abaana abaliko obuli mu kubiri gyabwe okusobola otuula ebigezo ebya siniya eyookuna.
2025, a total of 708 SNE candidates comprising 342 males and 366 females registered compared to 743 in 2024. This consisted of candidates who are blind, those with low vision, those that have hearing difficulties or the deaf, the dyslexics, and the physically handicapped. We also have those that we categorize as others. These are other forms of disability that only they don't require any special provision apart from extra time. Mama, these others include the sickle cell anemia learners, the epileptic learners, and those that have what we call circumstantial disabilities.
Mu kufulumya ebigezo bino eddakiika nga 15 okuva emabega, minisita w'ensonga z'ebyenjigiriza Janet Katamu Museveni ategeezezza nti musanyufu oluvannyuma olw'abasomesa okukola omulimu ogw'amaanyi naddala mu kusomesa abayizi abaatudde ebigezo oluvannyuma olw'okuba nti abayizi baakoze bulungi nnyo bw'ogeraageranya n'omwaka ogwaggwa ogwa 2024. Janet Katamu Museveni era asabye abasomesa okwongera amaanyi mu nteekateeka y'okulaba nga bongera okusomesa obulungi abayizi naddala mu bigezo bye bagenda okukola omwaka guno.
The 2025 UCE performance was better than that of 2024 is from the fact that more candidates who sat in 2025 achieved a level of competence that was either exceptional, outstanding, or satisfactory by applying their acquired knowledge and skills in real life situations. As I conclude now, I congratulate all the learners that sat the 2025 UCE exam. For the candidates that did not get a satisfactory performance, there is an opportunity for you to resit UCE exam. Your continuous assessment scores shall be carried over. Once again, I cannot thank the parents and guardians enough, because we know that you put in a lot of effort to get your children to this level.
Tujjidde ku mpewo ng'amasomero agakuze obulungi agatandise okufuna ebivudde mu bigezo bya siniya eyookuna gatandise okujaganya okwetoola ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga, era nga tujjaga kutuusaako mu bitundu eby'enjawulo naddala mawulire gaffe aganaddako.